Ebyava mu bigezo by'ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde akadde konna bifulumizibwa ng'omukolo we tuwogerera gutandika mu maka agoba pulezidenti agenda akasero. Minisita w'enjigiriza Janet Kataha Museveni asuubira okukulemberamu entegeka eno. Abayizi 84,810 be baawandiisibwa okutuula ebigezo eby'akamalirizo eby'omwaka oguwedde eby'ekyomusanvu. Jennifer Kalula ayogerera ekitongole ky'ebigezo kiyineebwa akalaatidde abazadde n'abakulira amasomero okwetegereza ebikwata ku baana ebinaafulumira ku biwandiiko bye banaabawa nga bwe wabaawo ensobi balina ssabbiiti bbiri zokka okubanga bitereezebwa omuli amannya ennaku ez'obuzaale n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.